Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. I tau, I tau, I rungara. Tangata, ai ora mō, ga me kato, o te wenua, o te rangi, o enganui. Wairua o te puna aroha, aroha, aroha. Wairua